ngoba my friend thina sasikhanda lotha
lo sikhona lapho sengabona
usewazo kumzimba ka my friend thina sasikhanda lotha
lo sikhona lapho sengabona
usewazo kumzimba ka Elias thina sasikhanda lotha
lo sikhona lapho sengabona
Yebusweli ngoma zase Nigeria Shono kahle uyifunda uhleli nobani na
Naso uyifunda yabahlala
Yebusweli ngoma zama Nigeria Sitshele kahle wayiqala uhleli nobani na
Naso uyifunda yabahlala nabo
Awuthwa sumathandana wena
Ilona sikanda
My friend, thina sasikhanda lotha.
Lo, sikhona lapho sengabona.
Usewazo kumzimba ka my friend, thina sasikhanda lotha.
Lo, sikhona lapho sengabona.
Yebusweli ngoma zase Namibia, usicele bekusendele nabantu.
Itela labashetha nabo
Awuthwa sumathandana wena Olalo mtholo wena Awuthwa sumathandana wena Olalo mtholo wena Sweli ngoma zase Nigeria Shono wa